Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda ho turi kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali na 93 n'ibice bitatu i Karongi. Igisoro muri Uganda turi kuri 88 n'ibice 9 bya Voice of Muhabura. Turi kandi live kuri www.radio.com. Mwiriwe neza nshuti mwese mu duteze amatwi. Nyedirwe mubasuza mbayikaza mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Jende mkitagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri sanga muri studio ya Karindwi muri kumwe nanjye Edirwema arari mu buhanga bw'ibyuma Nadia Tani urimo kumfasha kwegeranya iki kiganiro. Mwironeza rero nshuti muduteze amatwi, ikiganiro ni muri sanga aho uyu munsi tuza kuharira mwebwe bakunzi bacu cyane cyane ko hasigaye ibyumweru bibiri gusa kugira ngo dusoze umwaka. Hasigaye icyumweru kimwe kugira ngo abakristo hirya no hino ku isi bizize umunsi mukuru wa Noheli, hanyuma icyumweru gikurikira hazabe ubunani. Aho rero muri ibintu byifashe gute hirya no hino ku isi, abantu bari mu myiteguro yo kwitegura gusoza uyu mwaka. Abantu benshi bari mu ngendo aho bagiye gusura abavandimwe n'inshuti zabo kugira ngo bazarangizanye umwaka bari kumwe. Ese wowe ahuri uyu mwaka wakugendekeye gute? Uyu mwaka ugusigiye iki n'iki wifuza mu mwaka utaha w'2025? Ibyo byose mu kanya turaza kubaha ijambo kugira ngo mubisangize abakunzi b'Ijwi rya Amerika, ndetse munagira amahirwe yo kwifuriza abavandimwe n'inshuti zanyu gusoza neza uyu mwaka no gutangira neza umwaka w'2025. Mu kanya rero turakira amatelefoni yanyu.
We get some. I'm a homie, the family, friend him. My G, you cut it so fast, so fast. But we're still here. We're to the chari. It's a celebration.
Iyo ni indirimbo Bonane, ni indirimbo y'abahanzi DJ Pius, Bushari na Aline Sano. Abo akaba ari abahanzi bo mu Rwanda, indirimbo basohoye umwaka ushize, indirimbo nyine itwinjiza mu birori byo gusoza umwaka. Kuri telefoni nababwiye ko tuza kwakira abakunzi b'Ijwi rya Amerika hirya no hino. Kuri telefoni ndi kumwe na Gracie wiriwe neza.
Amakuru yanjye makuru
ni meza, ni meza. Wowe uri hehe?
ndi hano igoma muri Republika Demokratike di Congo.
Igoma ibintu byifashe gute mu gihe asigaye ibyumweru bibiri gusa kugira ngo umwaka urangire?
Ibintu bimeze neza, aho turi kunyura hose turimo kubona biteguye ku mwaka mushya muhire na Noheli.
Iyo myiteguro uvuga murayitegura gute? Ni imyiteguro nyabaki?
Ni imyiteguro kuko urabona iyo nyise hano mu mujyi Goma urusanga hamwe na hamwe no ku mabutike ahantu ho bagurisha ibyo kunywa ibinyobwa, hariho imitako ya Père Jean Noël yerekana yuko imyiteguro imeze neza.
Hanyuma kwitegura neza gusoza umwaka no gutangira undi, rimwe na rimwe bisaba amikoro, cyane cyane usanga imiryango ihura igasangira igasoza umwaka bari kumwe. Ese mu bijyanye n'imyiteguro mu rwego rw'imiryango, ese abaturage bafite ubushobozi buhagije ku buryo uyu mwaka bazawurangiza neza mu byishimo basangira n'abandi?
Urabona ubushobozi si bwose, kuko abantu bose bose abantu bose abajitayisha muzuri ntabwo bari bitegura neza, kuko urabona turi mu bihe bimwe na bimwe by'intambara. Urabona hirya no hino y'umujyi wacu wa Goma hariho intambara, twavuga yuko umwaka mushya utambuka neza kuko tugifite intambara.
Hanyuma kuri wowe nk'ikintu gikomeye uzibukira kuri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu turimo gusoza, bibiri na makumyabiri na kane turimo gusoza, ni nk'ibiki Gracia?
Ikintu cyo nzibukira kuri uyu mwaka mbega muri make nawambereye neza, ariko ikintu cyo nakwishimira ni uko ubuzima tuba turi mu bisanzwe, ariko turashima Imana.
Gushima Imana, icyangombwa ni ubuzima, kandi uracyaba ufite, kandi twizeye ko uzasoza neza umwaka. Mu magambo make cyane, ifurize abavandimwe n'inshuti zawe batarenze batanu gusoza neza umwaka.
Ndifuriza inshuti yanjye yo bitaga Bora Ujima Bazirake John umwaka mushya muhire, nkaba nifurije umwaka mushya muhire famiye yanjye yo bitaga famiye Isidore Siboma avec mama Esperance Maniraguha, nkaba nifurije umwaka mushya muhire umuryango wanjye uri hariya Imakisi n'abari kutwumva bose, murakoze.
Urakoze cyane nawe Gracie Jibu Siwomana, natwe hano ku Ijwi rya Amerika tukwifurije kuzasoza neza umwaka, uzawurye ntuzakurye, kandi umwaka utaha uzakubere uw'amahoro. Ugire umugoroba mwiza, kandi udusuhurize abakozi b'Ijwi rya Amerika w'igoma.
Urakoze cyane, nubwo ikinyarwanda tutakizi neza tuzakomeza kukiga.
Urakivuga neza rwose, nta kibazo gihari kandi kirumvikana. Ugire umunsi mwiza.
Murakoze cyane.
Radio Ijwi rya Amerika, kuri telefoni dufite Holly Wirweneza.
Wirweneza?
Ariko aya ntabwo ariyo mazina yawe. Holly Smoker?
Kuda ndagatazirana ku mukirundi niko bakita.
Ndagatazirana. Ubwo kahereye kuki yo harimo ubutagatifu mu kunywa itabi?
Ni byahereye ko ntabwo nkunda abantu banywa itabi cyane, sindanarikunda.
Yego.
Biba bivuye aho kugira ngo bantazira ku kantu.
Ubusanzwe bakuzi nkandi izina ryawe nini?
Ubusanzwe banyita ku mazina yanjye y'ababyeyi banjye bose banyita Nitangarbe. Nkaba mvuka mu ntara ya Bubanza, ubu muri ntara nshasha ya Bujumbura mugabo nkabantuye Westland mugwa mukuru wa Nairobi
Westland ndahabona ni hirya gato ya umuji wa Nairobi aho ngaho muri Kenya muri Kenya narahabaye abantu benshi bakunze kwizihiza umunsi wa Noheri ubu ngubu imyiteguro yifashe gute iyo utembereye mu mujyi ibintu bihagaze gute
uri kuratembera mu mujyi ubona ibintu nyine abantu babiteguriye cyane abantu benshi barakunda gutaha mu mihani wabyo bakomoka usanga cyane cyane abantu basa n'abariko bagabanuka baberekeza iwabo bitegurira cyane abafite amazu bariko bahindura basigamo karangi urabona ko Noel yari ikintu cyane kiba kiri ku mutima wabo banashaka ariho benshi barugara amazu bakagenda muhira ruguru aho twebwe mu kirundi twita ruguru bahita ngo ni bushago bakagenda kugira bizirize Noel ngo n'imiryango yabo ngo rusange niko mu mico yabo baba bameze
Ku giti cyawe se wowe witeguye gute umunsi wa Noheri no gusoza umwaka? Ku giti cyawe wowe imyiteguro igeze he hari aho uteganya kujya hari abavandimwe cyangwa se imiryango uzasura kugira ngo muzarangizanye umwaka muri kumwe?
Igiti cyanjye turashinshutse hano mu mujyi wa Nairobi hariho benshi baba ari nk'abarundi tuba tutazinanye hari ikibanza kimwe categuwe nk'abantu baba batuye Nairobi b'abarundi bazohuriramwo ibibanza ni byinshi ariko haba hari inshuti umuyaga kuzibanza kukagendaho mu miryango mukayaga hama mukajya kwifatikanya n'abandi barundi bagenzi banyu aho tuzoba twateguye guhurira mu ico gihe hanyene Westland
muri rusange tubwire uko uyu mwaka usoje hari ibintu bidasanzwe wakoze uyu mwaka ugusigiye iki n'iki wifuza mu mwaka utaha
umwaka noshimye Imana ubwa mbere bwobwo ariko umwaka n'umwaka ku ruhande rwanjye itagombye kumera neza mugani neza ko Imana yashoboye kuba yabumvigamyemwo ngira ndabusozere ibindi ni nyongera yayo niyo iyo izi kumya duteganirije hama icyo nshima ni uko cyane cyane nshimira Imana ni uko famiye yanjye yose ni bahema bari aho bakomeye ikindi ni uko niwo mwaka navuriyemo mu gihugu nza kubaha Westland kumbo kantu gatoye nabonye Imana yankoreye kugira ngo nerekeze njya n'ahandi mbwa nico nshimiye Imana ca kintu ca mbere nyamukuru yankoreye nshima cyane nuvuga tuti Imana yubahwe nico kintu mbonye uno mwaka yankoreye ubundi muri rusange mu buzima bwa minsi yose nkiri Bujumbura hari ibintu byagenda biba benshi kirabitameze neza muganga yani Imana yari kiranciriye iyo nzira yo kugira ngo icyo nayo naraseze yari yaransezeraniye ndayisaba gishoboka
Hanyuma Albert wabivuze ukomoka mu gihugu cy'u Burundi uri muri Kenya ibyo byo byose ntabwo uzaburi kumwe n'imiryango yawe yose reka ngo akanya mu masegonda make wifurize abavandimwe bawe nka batatu cyangwa bane kuzasoza neza umwaka no gutangira umushyashya neza
ego murakoze cyane nifurije umwaka muhire mukuru wanjye bita Said afite n'abavandimwe banje bo bita bajyana Blissgit abaho ngaho ubanza abo bita kumuzinda na famiye yanjye mu ncamake y'i Bujumbura yose baba mu Kajaga baba mu Buterere baba mu Irohero papa Shani ndabifurije umwaka muhire umwaka mushasha uzukubere amatano ubuki
Albert nawe natwe hano ku ijwi rya Amerika tukwifurije kuzawusoza neza ugatangira undi mu mahoro ugire umugoroba mwiza aho ngaho i Nairobi muri Kenya
namwe murakoze muze mugira umwaka mwiza ho ngaho.
Radio Ijwi rya Amerika ikiganiro ni muri sanga muri studio ya Karindwi muri kumwe nanjye Edi Rwema aho uyu munsi twahuhariye mwebwe bakunzi b'Ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire cyane cyane kubijyanye no gusoza umwaka dore ko usigaje ibyumweru bibiri gusa tukaba twinjiye mu mwaka w'2025. Ese uyu mwaka wagenze ute umushya murawifuza miki nibyo turimo kuganiraho kuri telefoni. Reka dufate Patrice mu gihugu cya Zambia. Wirwe neza?
Twiriwe nawe mwiriwe?
Yego, uri hehe neza muri Zambia?
Mu gasantire kitwa Tongwe.
Yego.
Akorana sana ndangurira imirimo ya misi yose.
Niho ukorera imirimo yawe ya misi yose, bivuze ko ukomoka ariko mu gihugu cy'u Burundi?
Yego, nkomoka mu Burundi.
Yego.
Muri komine Mugina, provinsi ya Cibitoke.
Zambia rero se imyiteguro igeze hehe yo gusoza umwaka?
Imyiteguro ndabona ko abenegihugu muri Zambia barayirembeje. Nkaho merere ndabona ko imyiteguro bayirembeje bivanye n'ibyo mbona. Hariho abo usanga kwa bisuganya nkuko dutandukanye babonye amafaranga. Abandi ugasanga utuntu dutandukanye bitegurira uwo munsi mukuru. Iyo minsi mikuru itandukanye.
Kuba uri kure n'iwanyu birakorohera muri ibi bihe usanga abantu benshi bajya mu miryango abavandimwe bagahura, kuri wowe uri kure y'igihugu cyawe biba bimeze gute?
Kuri jyewe ndi kure miryango hane ntibyoroha. Turi mu mpera z'umwaka nkabona rose ndarongera kuri telefone nabo bakawuhimbaza umunsi mukuru. Mubundi naho njye rimwe na rimwe ndegerana n'inshuti n'abagenzi ari nk'agafana tukagafatira hamwe, ari nk'icyo kurya tukagatirira hamwe n'inshuti n'abavandimwe.
Uyu mwaka wa 2024 kuri wowe wari umwaka umeze ute? Uranyumva Patrice? Uranyumva Patrice? Nibaza ko dushobora kuba tumubuze kuri telefoni. Reka tuve muri Zambia tujye mu Rwanda, ndibaza aho dusanga. Ndiho kubwayo Emmanuel, wirwe neza? Uranyumva?
Ndimona kumva.
Uri hehe?
Utuvugana ndi mu mugi Nyarugenge.
Nyarugenge aho ni Kigali?
Ni Kigali.
Kigali ibintu byifashe gute imyiteguro igeze hehe yo gusoza umwaka?
Kigali akora umujya amafaranga yo nahita ko abantu bafite amafaranga batangiye gushopinga bya noheli. Ariko iyo ugiye kure usanga ku ruhande rumwe na rumwe amafaranga ntabwo abantu bose bayafite.
Ntabwo
amafaranga wavuga ko abantu ku ruhande impande zose umuntu abantu bafite amafaranga, ariko urarebye bayafite barimo barajya gushopinga nk'uko bisanzwe bitegura n'iminsi mikuru. Ubuzima nyine muri Kigali ni uko nyine buragenda neza, nta bindi kibazo. Ni icyo ko abantu bose badafite amafaranga.
Ibiciro ku masoko bihagaze gute muri iyi minsi?
Ibiciro ku isoko igiye kure usanga ibirayi bigeze kuri 550. Ntabwo ari amakarisiye yose gusa ibindi byo koko ntajya mpunda guhaha ntabwo kugira ngo bimeze gutya, ko usanga ibintu byo guhaha akenshi biba bimenwa n'abamama. Ariko ugiye kureba usanga yenda warapo yuko ibiciro byari byifashe mu minsi yashize ntabwo ariko byifashe, ariko nanone ndacyari imbogamizi kuri ba bantu bari muno mugi ngo dufite akazi gakoraho. Kuko usanga kurya kenshi birabagora.
Ariko wowe akanyama ibyo ari byo byose kazaboneka kuri Noheli no kubuna? narivuze ngo akanyama ntikazabura ku meza ku munsi wa Noheli no kubunani kuri wowe.
Ndabona kukumva neza kubera namane twake.
Narivuze ngo ibyo aribyo byose kuri wowe akanyama ntabwo kazabura ku meza kuri Noheli no kubunani.
Telefone yanjye rero ndabona ko yakora aka telefone gatoya ndabona moneto akayanze ntabwo njye mushobora kuba murimo kubumva ariko njye narimo kubumva.
Ntabwo turimo kukumva kandi ntabwo twakomeza kukuvugisha utatwumva, ariko reka tukwifurize kuzasoza neza umwaka ndiwo kubwayo tuvuganye uri I Kigali, ugire umunsi mwiza.
Yego namwe murakoze kandi namwe muzagira umwaka mushya muhire.
Yego urakoze cyane. Radio Ijwi rya Amerika ivugira I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Genera muka wela Sese would you take my pain away? You be my son, my soul, I didn't ever. Only you want to suka, 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 wema. You be my son, my soul, I didn't ever.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Iyo ni indirimbo Sambolera, ni indirimbo y'umuhanzi w'umunyarwanda Chris Easy. Tubibutse ko nshuti turimo kuganira ahanini ku bijyanye no gusoza umwaka mu gihe hasigaye ibyumweru bibiri gusa kugira ngo dusoze umwaka. Hirya no hino ku isi abantu bari mu myiteguro ya Noheli ndetse n'ubunani. Ese wowe ahuri iyo myiteguro igeze he? Umwaka ugiye kuwusoza ute? Niki wifuza mu mwaka utaha w'2025? Nibyo tuganiraho n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika hirya no hino. Hari uwatwandikiye witwa Gustave Hirwa, yatwandikiye ku rubuga rwacu rwa Facebook agira ati gusoza umwaka neza ni kwigomwa ibyishimo by'iminsi mikuru, ahubwo ugafasha abahora bababaye byibura kunezerwa kuri uwo munsi, ubaha ifunguro, ubaha icyo kunywa, ukabasengera. Abahanga bavuga ko gufasha bitera umunezero kurusha kwinezeza. Ibyo rero ni ibitekerezo by'umukunzi w'Ijwi rya Amerika Gustave Hirwa, watwandikiye ku rubuga rwacu rwa Facebook. Mbibutsa ko urubuga rwacu ari VOA radio yacu. Mushobora kandi kudusanga ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu zirimo Facebook, Instagram, Twitter ndetse na YouTube. Kuri telefoni dufite undi mukunzi w'Ijwi rya Amerika, Onesime wirwe neza.
Mwirwe cyane.
Uri hehe?
Nairobi
ni amahoro.
na mahoro kabisa.
Mukanya twavuganye nundi mukunzi w'ijwi rya Amerika wara Nairobi atubwira ko umuji imitako ari yose ariko nanone hari abantu benshi barimo kuvamo bajya mu miryango yabo hirya no hino mu gihugu. Kuri wowe ibintu byifashe gute?
Kuri nje muhira ni kure ariko nifatanya nawe turi kumwe hafi.
Ubundi mu rugo ni hehe?
Ibyo yavuze ni ukuri, benshi basa n'abafata imodokari bakagenda haruguru bakifatanya n'imiryango kuko n'ubuzi bwinshi nk'iyi minsi busa n'ubwahagaze.
Ubuzi busa nk'ubwahagaze?
Ego.
Hanyuma kuri wowe ku giti cyawe urateganya gusoza ute uyu mwaka?
Imana imfashije nkuko ndabibona no kwifatanya n'abandi batagize icyo bashobora kuba baboronka begeranye maze tukajya hamwe tugahimbaza umwaka neza no gushima Umuremyi abitugejejeho kuba dusoje umwaka turi bazima.
Ubusanzwe mu Burundi ukomoka he?
Mu ntara ya Cibitoke.
Bivuze ko uyu mwaka utazaba uri kumwe n'imiryango n'abavandimwe bawe?
Ego.
Niba bakumva kuri ijwi rya Amerika, ubutumwa wabaha bujyanye no gusoza umwaka ni ubutumwa ki?
Nukuguma bizeye ko tuzabonana igihe cyose tuzabonanira ko Imana izabikora maze tukishimira hamwe n'inshuti n'abagenzi. Ego.
Uyu mwaka se nk'ikintu wavuga utazibagirwa muri uyu mwaka, haba mu bijyanye n'ibyo wagezeho cyangwa se ibyo wifuzaga kugeraho utagezeho, ni nk'ibiki?
Uyu mwaka ndashima cyane kuko iyo nashoboye kuba noteri ntambwe nkabona ibyo abandi bagezeho nkabona n'ibyo nari ndiho bujya nkungura ubwenge bw'ibyo nkwiye kuba ndi bukore n'ibyo nazageraho muri kazoza.
Hari imigambi
ndabona ko narindi gisa kihoni
hari cyahindutse?
Yego.
Kandi ufite imigambi yuko bizarushaho guhinduka mu buryo bwiza?
Na cyane cyane.
Niki witeze mu mwaka utaha?
Ibyo mbiteze mbishinga yese sindabize ariko ndazi neza na neza ko bizagenda neza kurusha.
Bizagenda neza kurusha, natwe nicyo tukwifuriza hano ku ijwi rya Amerika. Mu masegonda make ifurize abavandimwe n'inshuti zawe nka batanu kuzasoza neza umwaka.
Ndasohoje umufasha wanjye Irakoze Felicienne Tetine, ababyeyi banjye nabo tuvukana, reka n'abari gukurikirana radio VOA ijwi rya Amerika bose ndabifurije kurangiza umwaka neza no gutangura ubundi amahoro.
Turagushimiye cyane nawe aho ngaho mu gihugu cya Kenya, kandi tukwifurize kuzasoza neza umwaka ugira amahoro n'amahirwe.
Nanjye ndabashimiye cyane.
Radio Ijwi rya Amerika, tuve i Nairobi muri Kenya tujye mu gihugu cya Uganda. Eli ndayihimbaze, wiriwe neza?
Wiriwe neza.
Uri hehe?
Kampala, Uganda.
Ahagana he?
Kampala.
Nyine Kampala hehe? Umuji ndawuze reka.
Buziga.
Buziga.
Munyonyo Road, Buziga.
Munyonyo Road. Umuji urawuze neza?
Gose.
Umaze bi igihe kingana iki?
Imyaka 5.
Iyo ni myinshi.
N'Uruganda ndaruvuga.
Urimba nawe?
Ndimba aki.
Yogera katono mpulire.
Uhuye mu Uruganda?
Mbonye Uruganda.
Gogere ngenda kudda mu nyonyo.
Ndayihimbaze rero uraho ngaho i Kampala, umurwa mukuru wa Uganda. Kampala nawo ni umwe mu mijyi yizihiza cyane umunsi wa Noheri. Iyo utembereye muri uwo mujyi urabona ibintu bimeze gute, byifashe gute?
Ubu ibintu byifashe neza mugabo abantu benshi baba ariko bitegurira kugenda mu byaro kubera kujya guhimbaza impera z'umwaka hamwe n'imiryango yabo. Kampala kuri Noheli no kuri Bonane abantu benshi babahari. Ego.
Ubwo basigaye mu mujyi mukora iki?
Tureya mu mujyi nyene kubera zitagira ibyaro tujamwo abatazotaha mu gihugu nka twe tuzoguma Kampala, tuguma Kampala nyene ubwo nitugira ibyaro by'iwacu.
Ubusanzwe niba nkumva neza ushobora kuba ukomoka mu gihugu cy'u Burundi, niko bimeze?
Niko bimeze.
Ukomoka he?
Ibururi.
Ibururi.
Eh,
uzashobora se kuba uri kumwe n'abavandimwe bawe?
Oya, sinzogenda. Nta burenganzira bwo kugenda iwacu, mfise ndi mpunzi muri Uganda.
Birumvikana kandi biba bigoye cyane kugira ngo uve mu gihugu kimwe ujye mu kindi uri impunzi cyangwa se usubire mu gihugu wahunze. Ariko gerageza utubwire kuri wowe ku giti cyawe, uyu mwaka wa 2024 wakugendekeye gute, niki wakuyemo, ese niki wifuza mwaka utaha wa 2025?
Umwaka wa 2024 wagenze neza muri rusangi, naho ubuzima bawutoroshe iyo uba utaba mu gihugu cyawe nk'impunzi. Mugabo turashima kubwo umutekano turawufise, mugabo ubuzima buragoye bwo mu mahanga, namwe murabuze uri impunzi.
Ubuse nkaho impunzi, uri impunzi, hari n'abandi b'impunzi bari muri icyo gihugu, kugira ngo mushobore kugira ubuzima mutunzwe n'iki, mukora iki?
Turiyungunganya impunzi, dukora utuntu dutandukanye nka jewe ndana impunzi.
Urakoze cyane. Hanyuma birumvikana uri kure y'abavandimwe bawe mu Burundi, ariko reka tuguhe amasegonda make cyane kugira ngo wifurize abo bavandimwe bawe n'inshuti, abo mutari kumwe, kuzasoza neza umwaka.
Ego, muri rusangi ndasohoje abiwacu bose bari mu gihugu cy'u Burundi, kandi turanashimiye nyine radiyo ya Amerika iduhaye kano kanya ko kubavugisha no kubaramutsa. Tuzongera tubonane n'ibihe igihe ibihe biba byarahindutse. Icyo twifuza no gusubira iwacu muri rusange. Ego.
Elinda ihimbaze, tuvuganye uri Kampala muri Uganda. Ndagushimiye cyane, kandi natwe ku ijwi rya Amerika tukwifurije wowe n'umuryango wawe n'abavandimwe bawe kuzasoza neza umwaka wa 2024, mugatangira umushya wa 2025 mu mahoro no mu mutekano. Ugire umugoroba mwiza.
Murakoze cyane.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC. Tuve i Kampala muri Uganda, twongere dusubire i Kigali mu Rwanda. Turi kumwe na Marcel Wirwe neza.
Wirwe neza.
Namahoro Marcel.
Yego, namahoro, ndashimira Imana.
Uri i Kigali wowe?
Yego, ndi i Kigali mu Rwanda.
Imyiteguro igeze he yo gusoza umwaka?
Nitegura nk'uko bisanzwe, batangiye kurindisha umujyi, tugeze nko muri training yo mu mujyi, ukagera ku gisimenti, umuhanda ku kibuga cy'indege, ukaza hano KCC nyine ni hano Kigali Convention Center, batangiye gutegura umuhanda wa Kacyiru wose, dekorasiyo birasa neza ku ngo z'abaturage, ku bipangu, amazu yo ku muhanda. Ubona yuko batangiye kubyinjiramo ku buryo bungeye kugera mu mujyi cyangwa se ku muhanda ku masaha agiye kuza ya divike, akubona ko hari impinduka ari kidasanzwe. Kandi noneho dekorasiyo y'umwaka nayo irimo na gashya, bari gutegura mu buryo butandukanye n'uko umwaka ushize babigenje.
Mukanya navuganaga n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika muri Zambia, muri Uganda, muri Kenya, aho benshi bavuga ko usanga imijyi mikuru isa nkaho yabuze abantu, kuko abantu benshi bava mu mijyi bakajya gusoza umwaka n'abavandimwe babo hirya no hino mu gihugu. Mu Rwanda ho naho niko bimeze, abantu bava muri Kigali bakajya handi?
Ntekereza ko birashoboka bitewe n'abantu n'imiterere y'akazi kabo, ariko kubera ko urwego rw'ubukerarugendo mu Rwanda rusa nkaho ruzamutse, abenshi berekeza ku Gisenyi kuko ariho hantu hasa nkaho kwidagadurira hahari, kubera umucanga ku kiyaga cya Kivu. Abandi nanone bo mu ntara hari abaza i Kigali kuko wenda ariho baba barasezingiye amafaranga kuba bakiye, kuko hari filimu zice hirya no hino ubureka kuri Kigali n'ubwo ari amahoteli ateka neza bitewe n'ibyo dushaka indi minsi kuri tanga inahangaha mu Rwanda kuri kizi mbati abo tuziranye bazija ikintu bashaka bitewe n'icyo bashaka kureba bityo bakajya aho bashobora kukibona mu buryo bworoshye bitagoranye kandi bidahenze cyane kuko cyangwa mu mujyi wa Kigali biciro ari bikeya hanyuma ibiciro biri hasi cyane kandi raporo n'umunani ubundi ushobora gusanga wenda ni urugero ifi iherekejwe hano i Kigali ari 15 ariko wagera igisenyi ugatanga 25 kubera ko bakiriye abantu benshi ibyo bigatuma rero kwakwiyongeraho ibyo 10 kugati reka ni Kigali ariko twebwe umujyi wa Kigali ntabwo Kigali zisa rwose abantu biri bari bijya muri gasi bisanzwe bidashobora kumenya ngo habaye iki kuko nabonye n'urwego rufite transfer mu nshingano rura ureberera abantu mu rwego rwo guca akajagari n'akavuyo yashyizeho ingendo ibyo gutega imodoka kugira ngo atazabaho kubura imodoka no kugira naberekeza mu bice by'iburasirazuba no gufata imodoka ikabuga aberekeza mu gice cy'amajyepfo berekeza Ngororero no gufatira imodoka i Nyamirambo kuri stade Kigali kuri stadia aberekeza mu majyaruguru Musanze n'ibice bimwe byo mu majyepfo nabo ni gufatira imodoka Nyabugogo ahasanzwe uri kumva ko babikoze mbere kugira ngo hari amatariki yashyizweho ku buryo hatazabaho kugongana yaba abagenda basohoka mu mujyi n'abawinjiramo ku buryo ntabwo kubitana twe kuzabaho
hanyuma se Marcel ku giti cyawe urateganya kuzasoza utu mwaka
ngo uyu mwaka rero wa 2024 ntekereza ko njye ntacyo nashinga Imana kuko magnifica tuli ukora evaluasio y'ibyo nari natanze imihigo twari twikimihaye nasanze narayesheje ku kigero cya 86% kandi 14% atashobotse ntabwo ari uburangare cyangwa iki ahubwo hari akantu gato gisa nk'abafitiyeho mu bituma bitagenda neza bivuze ngo niba yarihaye mu gikorwa yo ku kigero cya 86% ntekereza ko arabisaba noneho n'umwaka wo kuwusoza ntekereza ko ndimo abantu bazawusoza neza kubera ko ku itariki 29 umubyeyi wanjye afite siliva jubiri ya vyensenka de mariage umuntu iyo usoza n'izi mwaka n'umubyeyi yibuka imyaka 25 amaze ahantaka mu buryo gukingirwa ni ikintu gikomeye cyane dore ko mu nzu yacu dufitemo abantu batatu iyo mfite shangazi nkagira papa nkagira na mubyara wanjye kandi twebwe twese turaturanye dusa nk'aho ari mu rugo rumwe urumva yuko kubisoza ni neza cyane ibihe birateganyijwe ku buryo bw'umwihariko kubera ayo masabukuru arimo
kandi natwe tubifurije kuzagira ibyo birori byiza hanyuma mu gusoza ifurize abavandimwe bawe nka babiri cyangwa batatu kuzasoza neza umwaka
urakoze cyane murakoze kandi kudufasha kwifuriza ababyeyi bacu isabukuru nziza cyangwa se ibiro nziza mbere na mbere mbifuriza kuzasoza umwaka neza urubavu rwanjye madamu wanjye Claire n'abana bacu Joy na Blessing ubwo birumvikana ibiro nziza kuri papa wanjye kuko ya papa na Mariana kuko ya Jemize na Odete nabo n'umubyara wanjye ndetse na Dafroza nawe afite ibiro nawe n'ishangazi wanjye hanyuma abana tuvukana uwo muhora ngiye murumuna wanjye Adrien Mbakiza mushiki wa mukuru wanjye wo nkurikira Jambiye Dusenge yo turi hano turi kumwe hano kimwe mu murenge wa Kimironko hano mu mujyi wa Kigali abakunzi b'isi rya Amerika abana nabyaye muri wa Kisimu pare wanjye abo madamu yabyaye cyane cyane ariko abantu bo ku ijwi rya Amerika nk'uko mwabyanditse rero icyo gisaba umwaka utaha icyo gisaba njye ndashaka kugika mu ijwi rya Amerika mu minsi yashize hari uburyo mwajyaga muduha bwo kwidagadura mu gace k'ikiganiro cy'umuziki cyabaga ku wa gatandatu mu gitondo tukaramutsa abantu tukabatura n'akaririmbo hanyuma kubera gahunda nyinshi buri minsi y'iki gihe muza kukigabanya mushyiraho koro eshatu mu cyumweru irindwi muri kabiri vendredi ntekereza ko mudufashije mukabikora mukazadushakira undi mwanya nibwo ari 30 tukajya duhamagara vuba biti ngo ni cya kiganiro cy'umuziki abantu mu karere k'ibiyaga binini muhamagare musaba indirimbo mwifurije inshuti zanyu ni cya kiganiro cyadufasha kuko chara bisekuru kaza ndiyo kuto kisanga ni kitanga kama kuchana hariko kila ngo mwana kama kitawa kwa cha sijele ya mchezo hangi ya mchezo maranga na wanda wache ya mwe na kwa wangu mstigara mwere wa cha cha kwa wangu wa kumba la kira tiga amiro kwa sanawa adeo kwa rina yu mafu mbiso za rewe ya kurewe mbili mbwa dije kayas na wajendezi wangu kreise za ku tuje mbiso za kine tiga amiro tuna chozini wa kanyini wa mbide
iyo ndiri mboni na yotu kwa tanjira nye aliko we na tulaza konjira tuikine muguso za aliko na anje ngushimile wawe Mariseli kuko kenshi tuba turi kumwe mu biganiro byacu bitandukanye aho utanga ibitekerezo ukabaza ibibazo ku nsanganyamatsiko zitandukanye tuba twagize ngushimire cyane kandi nkwifuriza wowe n'umuryango kuzasoza neza umwaka warakoze kandi uzakomeze no mu mwaka utaha wakoze cyane
yakoze cyane nange ndashimiye kurushaho
kandi ibyo byifuzo byuko twavugurira ikiganiro nabyo tuzabiganiraho hanyuma turebe icyo twakora radio ijwi rya Amerika kuri telefone reka dufate na Dani Wirweneza
Wirwe
uri hehe
ndi mu ntara ngewe ndi mu ni mu Rwanda ariko ndi mu ntara biramahere ko ndi mu cyaro nanjye ndabageza aha makuru ari mu cyaro
iyo ntara nta zina igira
ndi mu majyepfo mu karere ka Ruhango
eh mu karere ka Ruhango
yego
bimeze gute imyiteguro igeze he yo gusoza umwaka
bo imyiteguro rero mu cyaro urabona abaturage baba baratangiye bizigama mu matsinda iyo umwaka ugeze rero batangira kugabana kugira ngo babone uko bazabona icyo kurya ugasanga bari kugabagabana ya mafaranga bagiye bizigama ariko baje kugira ikibazo abaturage usanga bavuga ko nubwo bazaba bahaje mu minsi mikuru ariko ntibazabona aho bajya gusengera usanga isengero zirafunze nyinshi siko mu minsi mikuru abantu bajya gusenga bakishima urumva nyine bazarya deja bahane mu rugo bishimire mu rugo
ibyo ngibyo ahanini byatewe n'icyemezo cya leta cyo gufunga zimwe mu nsengero ivuga ko zitubahirije ibisabwa
yego hanyuma ikindi rero kijyanye n'inyama zarazamutse igiciro cy'inyama cyarazamutse urebye mu cyaro ikiro kiro tukiza ku 600 cyaravuye ku 400 urabona ko inyama zahenze
ni menshi cyane
rwose ngende mu cyaro mba mbireba ndabikurikirira hafi
bivuze ko bizagorana kuri imwe mu miryango kugira ngo ishobore kubona akanyama ku meza
akaboga rwose ni hatari
twifurize ko twizere ko Imana izabibafashamo kugira ngo nibura uwo munsi bazawusoze
ariko akaboga gahenda n'ubwo ari imiryango nyine bo bimucyaza bizi ntago ubushobozi bari bukeya udutonere tureze ubona ikirere nyine bari cyatsi kibisi bishyimbo nta yenda no bazabura akaboga ariko bazabona no kudushyimo n'utwo turayi
utwo dushyimbo nyamara kandi tufite n'intungamibiri nyinshi kurusha n'izo nyama
turese
hanyuma se uyu mwaka dusoje kuri wowe ku giti cyawe wakugendekeye
bo sinzi ko nabivuga ariko wagwambereye mwiza kuko ibyo natabitingaga sinabigezeho nararwaye ngira utubazo two kubura akazi ariko buryo umuntu ahomeka akabasoza umwaka ahomeka nabwo agomba kubishimira Imana
nibyo bigenze
bayo ahomeka yenda targetinga undi mwaka 2025 yenda ko bizagenda neza hamwe no gusenga nzi ndazi ko bizagenda neza rwose
hari ubwo uteganya guhindura tactique wakoresheje kugira ngo nibura uwa 2025 bizarusheho kugenda neza kurusha uyu tugiye gusoza
yego cyane rwose nk'ubu tuvugana na nageze mu kazi nkageze mu vuba ubu ndimo ndatagetinga ku mwaka wa 2025 abameze neza rwose ndimo ndagenda nsevinga ndeba ko nazagira icyo ngeraho nanjye umwaka utaha
mu gusoza rero reka nawe tuguhe akanya wifuriza abavandimwe n'inshuti nk'abatanu kuzasoza neza umwaka nyuma dufate n'abandi
ndifuriza umukecuru wanjye Shangazi ndamwifuriza umwaka mushya muhire ari mu majyepfo ari ahantu mu karere bita karere ka Nyanza ndamwifuriza umwaka mushya muhire kwa Mukamusa na Laurence ndifuriza umwaka mushya muhire wa bita Macumi wa Gishita nawe ari i Nyanza ndifuriza mubyara wanjye uri mu mujyi wa Kigali bita Maria nawe ndamwifuriza umwaka mushya muhire ndifuriza
Ndumva rabo ngawo ni benshi nabandi udashoboye kuvuga
nabandi bose banze kumazi na maombe dani haba bari kuri CBA naho tuganira ngo ndagutanga ibitekerezo kuri Voice of America kuje ya America muri rusange bose ndabasuhuje bazi kuri maombe dani
Dani natwe ku ijwi rya Amerika turagusuhuje kandi natwe tukwifurije wowe n'umuryango wawe kuzasoza neza umwaka ugira amahoro n'amahirwe
ndabashimiye nana
Radio ijwi rya Amerika ikiganiro ni muri sanga kuri telefoni dufite kandi na Omar wirwe neza Omar uranyumva Omar Omar ndibaza ko dushobora kuba tutumvikana neza ariko dufite Michelle wirwe neza
Mwiriwe.
Uri hehe?
Ndinga muri South Africa mu kisagara cha East London yo Tanzania.
Aho ngaho bi muri amahoro.
Tura mahoro turakomeye turashimirora uko biri kose.
Yego, imyiteguro yo gusoza umwaka aho ngaho muri Africa y'Epfo bimeze gute?
South Africa imeze neza cyane abatuye basanzwe babizi mu guhera itariki imwe y'uko 12 abantu baba bari mu myiteguro cyane kuko ngaha barakunda iminsi mikuru nk'iyo abantu bari muri holiday nta babubutsi buriho abantu bariko bararyoherwa n'umunsi mukuru wa Noeli n'umunsi mukuru w'umwaka w'umwaka nta kibazo na kimwe haratekanye
kuri wowe bimeze gute n'umuryango wawe niba muri kumwe
njyewe umuryango ntabwo turi kumwe turi mu buryo bwo gushaka ubuzima ndakenguruka ndashimira uhoraho uko biri kose ariko nubwo rimwe rimwe bisacamwa ariko umuntu arashimira uhoraho
uhamaze igihe kingana iki aho muri Afurika y'Epfo
South Africa imyaka nashyitse muri 2017 ubu ngaho ngize imyaka 8 ngiye muri ngiye imyaka ndwi ngiye muri 8
urahabaye
ni munahageze muhira nta kibazo cyabaye n'amahoro
hanyuma se ku giti cyawe usubiza amaso inyuma n'icyo uvuga kuri uyu mwaka turimo gusoza wakugendekeye
umwaka wangendekeye neza ndashimira uhoraho ndakenguruka uko biri kose n'ubwo bitera de ariko uko je mbibona ko ntikiri muzima nyihema ndakenguruka kabisa ndashimira uhoraho
wavuze ko utari kumwe n'umuryango wawe ese muri aka kanya niba bakurikiye ijwi rya Amerika ubutumwa waha abavandimwe bawe inshuti bujyanye no gusoza neza umwaka ni ubutumwa ki ugerageze no gusuhuza bamwe muri bo
mu bajyango mu nshuti twagiye tubana ndabifurize umwaka mwiza jubabere umwaka w'amata n'ubuki kandi bawurangitse imore aho buri muntu wari wese atuye awurangitse imore ajashike mu mwaka w'ibihumbi 2025 amerewe neza nkaca nangura nangi naso ku barundi bose basanzwe baba ngaha muri kino gihugu cya South Africa bandi ku izina rya Kaburungu nk'abandi batwabanye mu bya Johannesburg Soweto za Pretoria bya Deben abagenzi wanje bari Cape Town abo tubana nga muri Western Cape nga muri East London cyane cyane abantu bose basanzwe bakora akazi ka delivery bakora akazi ka delivery imana ibarinde ibarinde imikosi ibarinde impanuka zo ngaha muri kino gihugu zirahazisanzwe zihari nganja nifurizu njango ya Anjiri Burundi mkisakara charumonge nifuriza ya wakenzi wantu kwa wanyenga muri South Africa wafite Kovita Boris ari muri Quebec wakira nungu genzi wantu KMC ya ringa muri Kingi William Town wakawasanzu wa ringa o muri Amerika.
Urakoze cyane ya Michel kandi natwe ku ijwi rya Amerika tukwifurije kuzasoza neza umwaka ugatangira undi mu mahoro kandi uzawugiremo ibyo wifuza byose udusurize abakunzi b'ijwi rya Amerika muri cyo gihugu cy'Afrika yepfo kandi ugire umugoroba mwiza
murakoze
radio ijwi rya Amerika reka dufate na Hakizimana wiriwe neza
muraho neza
uri hehe
ndi mu Rwanda mu karere ka Nyanza mu murenge wa Busoro
bimeze gute aho ngaho imyiteguro heya yo gusoza umwaka
bo ni ukuvuga ngo ndabona ikirere ari cyiza ndabona kuri benshi ikijyanye n'iminsi mikuru bari kucyitegura cyane ndabona icyerekeranye n'imihahire yifashe neza se nko mu bihe byashize ku buryo umuntu azabura icyo afungura uriya munsi
iyo uvuze ko byifashe neza bimeze gute urashaka kuvuga iki
iyo mvuze ko byifashe neza ni ukwa ngo nimba ubu ngubu ikiro cy'ibirayi kirane n'itanu cy'amagana ane hano iwacu urumva ku muntu ukora bubyize wenda tuvuge igihumbi n'urugero azabona ibyo biro bibiri agaburira umuryango ni ukuvuga ngo ibishyimbo byo hari aho byeze hari aho bitarera ariko mu by'ukuri mu murebye mu maduka ntacyo bitwaye rwose ntabwo wabura ndabona uno mwaka utaragenze nabi cyane nubwo atari neza cyane nabyera ngo de ariko mu by'ukuri hari igihe kishize rwose ibintu byari bimeze neza pe byari bimeze nabi cyane ku buryo wajyaga ku isoko ukaburane amafaranga akakubana make cyane ni ukuba ngo mbo hari ikintu tugira ngo reka tuvuge ku ruhande rwanjye ariko hari umuvandimwe numvise wundi wagikomoje ariko nanjye iki kintu nanjye reka nikomozo hari akanya mwaduhaga kakorwaga n'umuvandimwe wanyu witwa Thomas Kamirindi kiriya kiganiro cyo kuduhamagara tugatasha tugasaba n'akaririmbo muduhamagaye kiriya kintu ira serivisi muzayi garuwe ni ukuri kw'Imana twabanye byiza namwe uno mwaka wose amakuru meza abanyamakuru meza bavuga amakuru bayavugira igihe mbese serivisi zanyu ngiye ku giti cyanje ni ukuri kw'Imana ntacyo nazinenga mutugeze amakuru meza rwose radiyo yanyu ivuga neza umurongo wanyu turawumva neza cyane muduha n'akanya tukisanzura harya muduha akanya tukisanzura ntabwo mbese mwiharira ijambo tukavuga ibyo tukavuga ibitekerezo byacu tukabagezaho ibibazo byacu ni ukuri rwose ahubwo mukomereze aho ni ukuri kw'Imana ariko nanjye nigeze gutuma umuvandimwe wanyu witwa mukankusi ashyikiriza ikibazo cyanjye kuri Jenoside Nshimiyimana mu Gasaro kabuze twabuze abantu 94 batatu bataragaruka hari n'undi mubyara wanjye uri ku ruhuha hano hirya mu karere ka Bugesera wabuze muramukazi we umwana w'ubu ngubu afite imyaka 18 musaza w'umubyara wa nyirabyara banjye nawe yarapfuye
hanyuma akizima kubera ko turi hafi kugera ku musozo w'ikiganiro ujye ku rubuga rwacu rwa Facebook hariho nimero yacu ya WhatsApp twandikire izo details zose hanyuma turaza kugerageza gukurikirana icyo kibazo
murakoze cyane kandi ufatire iyo nimero rwose nshobora kutayibona ariko uje kuyifata uyishyikirize uyishyikirize Genestine Mugasaro nuko Imana tuzabana mpaka kuko muduha serivisi nziza cyane nta yindi radio nigeze numva ikora ibintu nk'ibi ngibi no kuri kw'Imana
urakoze cyane Akizimana kandi natwe ku ijwi rya Amerika kenshi dukora ibyo dukora dukurikije ibitekerezo byanyu ibyo byifuzo byanyu tuzagerageza tubiganireho turebe uko icyo kiganiro agasaro twakivugurura hanyuma kikaba nk'uko mwabyifuzaga kandi nk'uko byahoze urakoze cyane
murakoze cyane ni Ifrone uyanga murange abasoro
radio ijwi rya Amerika reka dufate na Eustache wiriwe neza
mwiriwe neza ndabumva cyane
uri hehe
jendiye ngaha Bujumbura mugisagara cya Bujumbura mu Burundi
bimeze gute imyiteguro ihagaze gute aho ngaho mu Bujumbura yo gusoza umwaka
imyiteguro imeze neza cyane tuko turayitegurira tuko turabika n'akanoti kugira ngo tuzayitegurire neza cyane
ego ku giti cyawe bimeze gute wowe uriteguye neza umwaka wagenze ute utaha urawifuza miki
umwaka wabaye n'ibibazo byinshi kweri mugabo niyatako utaha byogena neza cyane byari ibibazo by'ubukene n'ibindi bibazo byinshi byo mu buzima nyine
hanyuma mu gusoza rero reka nawe tuguha akanya utashye cyangwa se wifurize abavandimwe bawe nka babiri cyangwa batatu kuzasoza neza umwaka mpagamo make
yego bwa mbere maze kwifuriza Noheli nziza n'umwaka mwiza ababyeyi banjye nabo tuvukana bose hanyuma nkifuriza niho dukorana yitwa Rishari ngaha i Bujumbura nyine niho dukorana akazi yitwa Rishari Minani n'abandi bose dukorana ngaha nyine nyonga nkifuriza Noheli nziza n'umwaka mwiza umutama yitwa Celestin ngaha mu Kabondo dukorana nyine ni pwede nyuma kamwiza namwebwe mwese okujyamye kuma mama duha akanya ko gutasha kuko buri mwaka nama ni pwede nyuma kamushashe nyine naba nayi pwede ibihe byiza namwe ubwo soze nyuma kamwiza mu mwaka mwiza ubwo tabara nyuma kamwiza mushashe murakoze
Estashe natwe turagushimiye cyane kandi tukwifurije kuzasoza neza umwaka wowe n'abavandimwe bawe nshimire kandi abakunzi b'ijwi rya Amerika hirya no hino ku isi twaganiriye muri iki kiganiro abo tutashoboye kuganira haracyari iminsi namwe tuzabaha umwanya kugira ngo mugire icyo muvuga ku bijyanye n'isozwa ry'uyu mwaka no kugira ngo mutashe abavandimwe n'inshuti zanyu nshimire injeniyeri Alwan fashije mu buhanga bw'ibyuma Nadia Taha wegeranyije iki kiganiro muri studio ya Karindwi mwari kumwe nanjye Edirwema reka mbasezereho ariko mbasigire indirimbo Belesima y'umuhanzi Fernando
Et puis que je t'ai rencontré toi ma Belissima Depuis que nos chambres se sont croisées oh Belissima L'envie d'aimer et de t'aimer On cesse de grandir Tu fais naître en moi Un amour si fort Si fou, si doux Ok J'ai du bonheur à revendre Oh ma candidée d'amour Tu es si rare à trouver Quelle chance j'ai de t'avoir Dans ma vie bellissime Je te chérirai T'en délirai d'amour Sincère et limpide et haut Que le monde s'étonnera
de te voir toujours si belle, de te voir toujours sourire, de me voir toujours à tes côtés.